Minister Mbezi Dr. Jesse Muyengo. Minister Mbezi Mwenjigiriza Dr. Jesse Muyengo alabuda wakulira masomero ga government obuteta ntala kutunda before mwumasomero ga wili abazade abalina abayizi abatoweze zababonero obwetagisa okwegatta ku masomero ago wabada hatu unguze nto yukateka yu kusunsula abayizi abagenda musini ya soka mwishibangiriza chaba na makulire rukoko Minister Muyengo agami yutepache zude chaba kura wa masomero nsanji zino before batunda bitunde Dr. Muyengo agami yutepache bonma abayite vivuze vya PLE omwako gwede bate kwa kuwewe bifumu masomero aga government watali kusoka kugulirira era nalabula abakulira masomero ga government okwetereza
Nsabye nsalaba headmaster babere berufu babere bamazima babere balage patriotism omutima ogwo gwabajjajjaffe abedda ogulumirwa buli muntu omwoyo gw'eggwanga ogulumirwa buli muntu kijja kunkola bubi nnyira mbagenja banyigira n'okubanyigirika n'okubacyamba kyawe omwana wabanga ddala qualifying okubeera mu ssomero eri ng'afuna ttaano ze n'obeera n'omukanti ng'ate gwe okomye ku musanvu waliwo wali ow'omunaana n'omwenda so njagala bakozese obukugu professional njagala kozese obwesimbu njagala kozese accountability kubira accountable
Mungu eliwe mu Dr. Jesse Muyengo era labudde abakulira amasomero ga government okomye okusaba zadde kunenga nga babakanda school fees
njagala abaana baffe bana okugenda abaana balema abaana baffe abawala abaavu njagala banetuflekta omwana n'omumu bweru twasalawo nga government buli mwana twagala buli mwana agende tumusobozesa agende mu ssomero atamaleko bino ebintu byagenda bateekawo school fees sente eziremesa abaana baffe okusoma mumanye nti mukola nsobi era omukono ogwe kyuma gujja kukozesebwa okulaba nga